degmada xudur ee xarunta gobolka boqol iyo waliba la ka gobaday munaasabad helkeeyo kala shal wareegayaan maamulaha iyo maamulka xigeenka iskoolka hoose dhexe sare ee boqol gudib markii wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo magacowday maamulaha gobolka boqol waliba goobro ku hayay wakiilada wasaaradda walbarashada degmada ardayda iskuulka waalidiin iyo marti sharaf kale ankooran gudoomiye walbarashada degmada xudur aadan axmed maxamuud iyo ku hadlay ujeedka loon doorday maamulyaal cusub
in lala shaqeeyo maamulyaalka cusub in lala shaqeeyo waalidiinta in la shaqeeyo macallimiinta in la shaqeeyo ardayda in la shaqeeyo maamul gobol iyo degmo in la shaqeeyo wasaarad ahaan diyaaran inuu la shaqeeyo yoona mayla faray macnaha inii macnaha waajibaadkiiso lang egmadi iyo gudada
dhanka kale hana kumid ee maamulka iskuulka boqol iyo waalidiinta ku qayb galay munaasabadda ayaa ku hadleen inuu la shaqeeyo doonaa maamulka cusub
maamulka la shaqeeyaan macalimiinta la shaqeeyaan waalidiinta la shaqeeyaan ardayda in shaqeeyaan unu maanaa unu may fadaana intu wal hasaarna arday hasaarna arday tayo leh oo baare ah oo akhlaaqda islaamku ku muuqato madajo suuqnin jaranayna dhar qalban weebana oo xishbin leh yaa insha allahu yaa hasaarna fadaana
waalidiinta maylna reynin ila shaqeeyaan haddii unu wakiilku ahna may fadaana haddii laa yar unu la shaqeeyna maamulka la shaqeeyna macalimiinta la shaqeeyna walal walaalinin ku baahda oo ardayda la deersa amba waalidiinta la deersa una lahnayn sheego kora oo unuuna sii gudbiyaan haddii laa yar insha allahu dhanaga waalidiinta
iduuna aawsha ama aaday reera jartay owlaadiyan inta fadhiya wali ballan qaadanay anti maarnay iduulay un waalidaannoo ka aadan tarbiyam islaame anti un haka tarbiyayn lan welba oo waalid ee owlaad dhalin umid ee walbarashahan dareena sitaas oo kale anti owlaadadiis idaha ka tarbiyay
ka dambeyntii gudoomiyaha degmada xudur Umar Cabdullaahi Maxamuud iyo gudoomiyaha ku xigeenka abniga iyo siyaasadda ee gobolka Bakool iyo waalidiinta iyo ardayda kala dardaarameen in la shaqeeyaan dhamaan maamulka iyo macallimiinta iskuulka Bakool
markan maamulyaalkana ma ilaana dhawaada waxbarashada oo gudoomiyaha waxbarashadana ma in sheegana inta iskuulka la ku warhaayo oo walaay ku qaldan iyo walaay ansaxan la ku warhaayo saasay meel erays ee hooli ka darar ardadana may buuha walaay oo gaab isaysay ku jira musa borobalaamaysan qabtaan maamulaha aan sheegdan inta maawaaladan deersin maamulaha aan sheegdan walaay qaldan saasay iska la hadlay
iskoolka meeha ku dhismay primary ka ku dhismay oo primary ka hadal saamo soo jeeda balaawdo ardaydan ka badan oo primary iska fasal ku wada ka qaadan in dugsiga meedo la baahan haska ba dugsiga saan soo daan 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 soo daan